Toyeba kiteba eko ebisa Kalobi mama Ako bimao Sango epanzani epanzani mama Oya mama Elena Madame Karume Bato nyoso badimi pe Felicitation na papa Joseph Karume Kolongonya na mama Elena Sali bato badimi yo Fungwani Eyo mama bakende kiko kende Baye lelo na miziki ya sika Toye libino ba peple se miziki Keep it.